hali ya life. Ata wakawia kidogo atalia size. Nibanga ngapi ndandika nikawa wise. Kuzi mnajifanya na nimefika simna ni nice. Flow tight kama pen kabla varsity. Pedigree nengi unaninusa toka mbali ji. Mina ba moja na kudent personality. Tangu nrudi mjini swatu wamejana maswaleti. Mishika madola, medinya madona. Tunasike mayolo ni trailer ulikona gonya. Mime kuwa na pesa tangu enzi za matonya. Kalia koka lesson kuwa na pull up na Corolla. Kuzi ni majaman to killing cop. Nonetheless Chris to the motherfucking T-O-double-F. Ain't nothing new been had it been sauce kwa mchuzi ni umani uonekana weni sauce wa juzi. Come see how 11 vibe go tiffin. Tuko juu ya green, you got the time to be biffin. Soft life na dembuka goose for breakfast. Nikiamwa kesho neza denki Houston, Texas. Niko locked kwa ikitu flow ni kaa kisu. Stock now msitu na ziblow after usiku. Cause tutu na kesha tutoki. Album inapikwa na ni pressure na mikosi. You know me kikitu nandike ita wa bless you ni promise. Most of these niggas wanna guess na kukopi. Nika wanyika ni wa less wa nitoshi. Na mneza kusanyika ni wa dress kakikosi. Blue ya wabusia and I'm here to stay. Upper Mr. in top tier kuna time to play. Ule anaishu nda kusikia what you have to say. Hakuna kitu mnanambia na wadai bouquet. Na need flowers za yo flow, flowers za yo glow. Flowers za yo song do ilifanya career grow. Flit najisaulisha sana but me I know. Hakuna kitu proper mlifanya before yo pop. Tuko top easy side na mnajua. Of course every drop wanga vibe kitu sure. 2024 niko live juu ya tour. Na kamua running shit kama poe na mafua mnacheza. I'm only loyal to the grind and the paper. You any this man they say it with your chest firm. Mi kila move ni intentional ki chess match. Checking this nigga still kawa kumechemka. Ini ringa nation Chris 2.0. Coming for every sorry rapper in the 254. Nili wachiamka ifumble na ichukua by force. Niko na kiti ko kwa jiko na iko due by force. Hali ya life. Dogo atalia size. Kawa wise kuzi mnajifanya na nimefika simna ni nice float.